polisi ya Uganda iragidde abaduumizi ba polisi bonna okwetooloola eggwanga lyonna okukwata n'okuvunaana bannabyabufuzi bonna abatambula n'oluseregende lw'abantu mu makubo nga bagenda bakuba kakuyege mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo so ng'ate kino bakikolera bweru w'amateeka agalambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Polisi egamba nti amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda gaweebwa bonna abeesimbyewo era ge balina okutambulirako obulungi nga galambikiddwa obwenkaniddaawo, wabula ate kibennyamiza nnyo okulaba nti waliwo bannabyabufuzi abakuba enkuŋŋaana mu nguudo abamu nga batambula n'olw'ebeeya lw'abantu. Kale nno ekyo nekyennyamiza nekiviirako emirimu gy'abantu bangi okugootaana, so ng'ate waliwo amateeka agalambika kino. Mu mbeera eno poliisi ezzeemu okuwa ebiragiro abaduumizi baayo okulaba nti bakwata bannabyabufuzi buli yenna aneenyigira mu kumenya ebiragiro bino avunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Era wano poliisi eragidde nti kino kitandikirewo okukola. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agambye nti enkola ey'okutambula n'abantu abangi mu luguudo kiviirako n'okulwanagana kw'abawagizi ba bannabyabufuzi, so ng'ate kino kyandibadde kyewalibwa. Lusoke Kituuma bino abyogedde ng'asinziira mu lukuŋŋaana olwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, n'agamba nti waliwo bannabyabufuzi abalabiddwako enfunda ez'enjawulo nga batambula n'enkumuliitu y'abantu abayitirivu ennyo ku makubo n'abamu okukuba enkuŋŋaana mu nguudo. Kyagamba nti kino bakimanyi bulungi nti kimenya mateeka. Era mu ngeri y'emu Kituuma ayongedde okukisimbako erinnyo n'agamba nti baamaze dda okulagira abasirikale baabwe okukwata abantu bonna abaneenyigira mu kuyoza ebipande bya bannabyabufuzi abeesimbyewo bonna bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Era poliisi y'emu erabudde bannabyabufuzi abakozesa zi ambyulensi okubaggulirawo amakubo nga balina engendo gye balaga nti kino bakikomye mbagirawo kubanga era kimenya mateeka singa tebakikomye bagenda kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka.